Sam Production.
Day once again, nah.
Ghetto champion. It's a wild man. Yeah. Yeah. Congratulations.
You got the tanga, don't send a bell. Heka kwa iwe, baby. You are the one in a million. Muji kondi tattoo, baby. Usaka ikezo de inendiza kusia, baby. Kote ndiwe unandisia nisa ni magolo wanga, baby. But you want in my heart without the body, baby. What did you do with my investor in it? You want my baby.
When you want my baby, you want my baby. You want my baby. You want my baby. You want my baby. You are the one in a million. You want my baby. You want my baby.
Laka pulamba, that's true to be lako likudabwa. Kudigo mankani sake ndizo mwezi. Kikondi cha keji, ndicho mwechi. Jomwe ena amalila kukesa nsozi. Kusimangilila, kusiponya mazi. Komba ziwa, sindisa imfa. January to December, sindisa kifa. Die usatoka weka kudichusi. Tida kutenteza laka juicy. One in a million na never missi. Yima mfasa kuzi, nifa mafuzi.
Iwe ni wanga baby.
Songa tini bobo Kungu pyesa maluzi gati chilombo Kuti usakraye uzifila bobo Kujo sana pato pa masteni Azi one board ndife makapteni Sicha so kentana tundipilo Chipa kuchicha chopanda pilo Die usatoka weka kudichusi Lafu itatenta gati ndijusi Wani ina million ado wana lusi Tina seka makutu siniva fasi
Iwe ni wanga baby Usaka ikeza ine Kukonda uza jitakule saweka baby Iwe ni wanga baby You are the one in a million Iza kukonda uza jitakule saweka baby
Iwe ni wanga baby Usaka hige zaile Iza kukonda uza jitakule saweka baby You are the one in a million
SYB
Records.